Body man bad a wide respect. Diamond platinum. Which they get there? What are you? Baby Abasajja banja bakwegomba bakwesunga bakala nkusule batwale. Baby ebirungi bingi byewegomba ndekanjiye njagala nkulabirirenga kankutwale bebe wange ewako fumbe tokenda kwejusa teri musajja kwagala eno okusinga nze omukwano gwange mungi njagala tugende samwaka tetei olwalero njagala tugende undage kubazeyi olwalero abasajja bakabe abayaye bakwesonyiwe olo tukumbe kuoltari ngonyumide kadali. Oh baby abo bagambe nkututa olwalero bakwesonyiwe bonamba soso olwalero. Oh baby abasinga nkuzudde olwalero mpumudde ebyange biwedde baleka bobogere bwe bakoowa nkimanyi banasirika naye nze manyi omukwano gwaffe gw'amaanyi yadde nga bogera biki bileke kituufu twalenze kumalavu mukwano tondekanga nze nenkaba bagalondeko essubu omukwano gwange bakutwale bagalobawo omutima gubamaladde bakusuule tomagamaga enno laavu yonna iyo tebakutiisa tosagasaga na byonna byowulira tebikutiisa kati bebi nkwata tuziremu ku kadansi o bebi nyweza obulamu bwa kiseera kyensaba tondekanga omutima nkuwadde nnyo nambeemu o bebi ngamba kyoyo yabaleeterewo o bebi abo bagamba oli wango olwaleero okwaliko olwaleero onamba soso olwaleero o bebi abasinga nkuzudde olwaleero mpumudde ebyange biwedde omutima nkuwadde twala mama sirina kyengamba ayinama ansaba onyweze ondaze laavu sisobola kulimba laavu gyennyinayo yamanyi yongero onyweze ondaze waka kati yoya ngandeta bebi nasima gwe yengonyiridde bula kuwunganze sabe kizigo kyoyenda bebi samo n'obabya banna bebi onyiridde bula kuwunganze oyo abalokwediza oyo nsiba kubye ebbala oyo dija kubye ekidongo ayongeze kumanyi ayinama ayinama badiman bada waida what are you okitegedde kyovaolaba omuntu afa stress nafa navaawo naye nga tomanyi kikyamuse.